senga toli mukujju kujju tebawulikika nga kuyimba na kuyimba yimba olukeremete lw'omubali amwe tujjidde naffe twenenye ne mwatuma baatubuulira mbululi emiziki tegyali gyakabi bofesita ebyuma weebiri lwaki tetubapangira emipya ekigunda leero kyenkubye oba giyita engoma y'ekikere dokita tikona ku solo atomala ebbese kundi abafa bapapa nabo saate tebakola nsobi fenna ekkubo lyerimu era olukedde lwobala kale abakyasa mwanguwe ab'emikwano tubalike abawulira obubi nga nnyimba bamba mu mwesembeke matu abankubira ddala endoga amma abammatira temuddiriranga neetaaga zibugugawone basita dduka ekibabwaze walukaggeera nga bulijjo yakubasa omubali bantu bange muwulira ate guno kwandoga abanjogerera obubi n'abanjagaliza okufa omukisa mpewo olwampaka ebyensibwa ebityo mmanyi mwalyoka ne mundima mu nnyanja mwanyamba n'enjiga okuuga gasajja gandima mu nnyanja naye gannyamba n'enjiga okuuga zenneewuunyisa nnyo abantu be nnayamba duniya eno nabajja mu budukulu mugagatta gagudde embege enneegabangula zino ngoye n'eshiringi enkalu z'ekiraalo ky'obukokose b'ewaka abantu abo baakagw'ensoni tebajjukira ebyo byenkoze beemugunya bukoko obwensibye ne beza n'obwenkulumu be nnayamba waalu abaali bafiira mmigwa banzitattana tuddeyo ku kayimba k'abasuddeko eyayimba nti abankusere ii abankusere ab'okukyalo bonkusere bwegenda mu maaso obajune b'otayina nabw'oyita okutoŋŋana n'abaddembe ntayi kanti ojja ekintu kyange badda ne kubampagira ne bawuubaanya nga banzigeko lumu bampita n'omuguga yumba lwakuba banjeeguula badaawadako yanje vunambo nnyimba bikyavuma n'okuvuma ze siri muyimbi wa mikolo bwe mba nnyimbira ye tansasulanga naye kyekituneneŋŋanya ng'embwa z'eggobe bye bituganye n'okukula eyempiiga n'empiiga tezimba kyalo muzunga ennyo ne fitina lumu mujja kuwulira kamunguluze tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira mpwizombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira mpwizombi nebigwawo nembagwamu bakyali abantu baffe abo beebamu ze naawe betuyamba okufa ekisasi kugambye okireke ofuuke watima nfuna zomasikini ozijune ezazaalibwa nga ngete byebijja bituutira anaabiwangula tabidduka ate omuzira ava mu ntalo fubanga nnyo n'oba n'abalabe bakuyamba kuva ku ziro nga nze bwe nnali ofuuke na hilo ulire endongo ya hilos ne bweweegumya eggonzi ekiwatu egenda okugwa mu basibe bajja kutoloka eruzira n'ekigu abalwadde emulago babagenda kwesibula obalabe ulire engoma y'ekikere ne bwogiyita enguliko sadida obunkenke bwennyini nnyini okufaanana kaswami ka viza buno ne bw'oba tonjagala waakiri ojja kwagala byeggambye tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira mpwizombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakirumira mpwizombi yagala nkuŋŋaanye mu byenzizi ennyumyate olwo nkomeke buli lw'oba n'emiziziko gy'osisinkanye mu by'okola manya ky'olwooli mu kkula naye ate tobitonno waliramu byonna ddunda yagera totengulwa abo bajeguka bwefuuka eyaggala amatu bitayizibwe nga by'otawulira sebaggala miryango kyokka ne beerabira emyaganya sebingumya kumya ntoko munge byageresebwa omukisa mpewo olwampaka ggwa ne bw'oggalawo tokuulawo mugende mu maso mwegete ntegeza abagala nsirane nti mugende mu maso mwegete ne plani zamwe zesibe nga munoonyereza nze byenkola lwaki mbabuuza otulo mutamanyiko naye nava n'amatumbi mukekejane muyiya byempumba byatike katonda gwe mulwanyisa nga namusindika dda mu ntalo zange yabbatuuza kwegolola n'ebyantanantana mbibogezi akonde gonde bene alyokala mulwobuganda bonna osula n'abalabe sala abalatambula ne bambeka.